Nɔnɔmetata wuiatɔ̃lia, Saul di vevie be yeawu David. Gbã la, Saul kpɔ dzidzɔ le David ŋu elabena eɖe Israel dukɔ la. Israel dukɔ blibo la lɔ̃ David. Eva zu asrafo gã kple kplɔla. Le esia ta, Saul ku ŋɔ David vevie. Edi be yeawui godoo. Gbe ɖeka esime David nɔ ha ƒom na Saul le kasaŋku dzi la, gbɔgbɔvɔ aɖe ge ɖe Saul me eye wòtsɔ eƒe aŋutrɔ heda David gake metɔ David o, ke boŋ etɔ glia. Le ema megbe la, Saul di kokoko be yeawu David to mɔ geɖewo nu. Saul vi ŋutsu Yonatan kple Israeltɔ geɖewo kpe ɖe David ŋu gake ele nɛ be wòasi ayi gbedadaƒo abe abena Saul.